Yeah, yeah.
When you're out of house, up tight.
Oh, nah, nah.
I'm getting deep.
Nikupe mapenzi minataka mimi nikupe nikugande kishenzi kwa mapenzi nina enea cheki kwa kitana navyo pembea na popote mina tokea usisikilize wakiongea akina mapingili paka chini cheki anavyo nipa mimi ananyonya ananipa ulimi wakeo zangu mboni za kutazama wewe za kutazama wewe kwenye kio na kuona wewe come baby njoo na kungoja wewe vunja mama vunja chaga mama vunja mama vunja chaga mama vunja mama vunja chaga mama vunja mama vunja chaga mama
yeah. It came wanna feel so high I don't wanna see other side napenda I got no lie celebrate why Vila meni mada videdle and I don't know why My sweet aroma Sipa mwona siku tunahiska homa Yo, homa. If I die today, I die for your love Umeni mada kama mpira kwenye wall
Okay.
Nipe hagi nipe Mela chishaka Turn the life, mapenzi unayo nipa Let's yeah. keep it up
Baby una maziwa, baby we una mito Domana wenzako unafunika na mfuniko Nshapitia mapito pito Mazito zito kama mapenzi anauma Tutumie kijiko
Ubeleka Sri Lanka Ama madiba tendo kaspe Eh, kwenye mapenzi mini master Mama kipenda nitakate Eh, mweza kona patara Mama na patara, mama na patara Eh, unalipakara Mama, mamara, mama, mamara, mama Zangu mboni, za kutazama wewe Za kutazama wewe Kwenye kipo, na kuona wewe
Vunja mama Vunja chaga mama Vunja mama Vunja chaga mama Vunja mama Vunja chaga mama Vunja mama Vunja chaga mama